nyuke nga twebazo lya kira kuba tukumye mu ngeri atennefu abemikago bangi bonna mpewo nze be twasoma nabo mbalanga satu obwongo bwanta wankanyemu kale na byonna byenkoze nsazeewo bbirya naawe byoterekereza byonna mpewo mpaawo ky'oligenda nakyo mukke kkapa wabula nsonda nnya ky'okkontami gwe tokuta toyisako nja ntula wafenkenya okuva edda nedda neero nena gwe walya ne yesu ye waba kyatatya olaba bakamwe nnyo bonnoonona wameketa safimbi n'enkutikka engule ng'abakozi b'ebive b'olya kale bano babanaddiini nga gboyisa mbutufu bishopu okuba otya ennoga n'ebinyonooteka kale kalinga kkapa bino bye weekazakaza bukeero nkimye okundesawo Sharoni abugaane ennaku
Se non ti è volai e chiamava.
Arsenal, Arsenal. Sambie kuwa Beckham scores konkuchwa Van Nistelrooy mutianza sala Son Tottenham elina kini sasi nenda la nyinji ngate nkubi katimba se Uganda tulavate soka nenda la nyinji ngate nkubi katimba se Uganda tulavate soka kompira kwe Uganda Snake soko sako vira Ezo timu za satunguru wa kekia Awa wagile kisi mkone mbali Ebyo kuwa mainja mwaviva kothenju Mtindo kwa mpira kwe mtadenda si Square pass ready ego moto sana Sasi choto XC Ready go Havana vapuru muimbe vira Mbutufa Havana vapuru muimbe vira Championi mu Uganda Management yeji wadde nkola No musomesa mulungi micho Awa wagira vira mkwate nsawo Mambia awa wagira vira mkume mpisa Mwela vanji muli natenesu Muli smart jembati yako kari Mwevali kunko panange vira ndio Sisi ya kari wa mekuwa Ne polise ina e asuri Tuime soka, e soka rio Soka, soka, soka